Housing Finance Bank esu mkago ne obwa kamuswaga musazali abene lye kochi okutumbula enkola ezina yamba kaba kochi okweje mu bwafu nga yambibwako kitavu kino amukusoma mukono ku ndagaano ku mukolo ogubadde kisebe kyobwa kamuswaga mu district ya Kaisenkula Housing Finance Bank Michael Mugabi alaze nga bwe bagenda okwongera ku miwendo egy'aba agent ba bank eno mu kochi nga bano bakwesigamibwako nnyo okutabipya erya bank yaggulwawo gyebuvuddeko e Masaka. Kamuswaga Apollo Sansa Kabumbuli owokusatu ku mukolo guno atengereza enteekateeka gy'agamba nti ayina essuubi nti abantu bangi mu kochi tebagenda kulekebwa kyekimu n'okusinga mu kulwanyisa obwavu. Mugabe ssenkulu wa banka agamba nti bakusomesa abakochi ebikwata ku ntereka y'ensimbi ssaako okwewola kiyambeko abantu obutamala gali amabanja nga tebasoose kwefumiitiriza.
Standing a memorandum of understanding and kwatagana ne coach ne Housing Finance Bank to our services okukulakulana ne gwanga lyaffe kyetaagisa abantu balete mu banking sector abantu baleme kusigalawo nga esente bazitereka mu bantu abatali batuufu abantu bangi basanga obuzibu okwaccessinga banking services kati nolwekyo nyagala kwebaza Retinal Prime Minister okutukiriza notuane venue tugulawo super agent model twagala kutwala services Housing Finance Bank ekochi services tugezako kulaba nti abantu baffe bakulakulana.